Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamisari sappo e joyi lewru fevrier jena yamde soki nokku noddirteɗo kiita dene mabɓe nde noddirtano Mori Bugule oɗo wattu goto wodi nokku noddirteɗo Bambara Mawnde. Konayri bangal kuɗɗe kecce cotteteɗe le lumoji Bamako ɗiɓe kollitiri coggoji muɗum ana wonde jippade noon rewɓe ele jeehoɓe somo yaade ɓe kollitiri wiide wattu joni o. En jaran nokku noddirteɗo Kolon Diaba ɓe mbi ko yaata radio ji sappo ɗi ngala e jeyallamo kañum gonle oɗon nokku radio ji ɗi duɓe mbi wattu joni ɓe jogui toon tiɗallaji. Ɗo Bamako ɗo micciteɗe wiide motoŋaji taxi ŋaji ɗi ana kewi sanne ɗo jarɗa le ɗati ɗi fo ayiyan ɗiɗo motoŋaji ana ɓama kake kañe konan de muɗum yimɓele ɓe hewɓe ɗo kollitiri kanji gonde latade kono ayri bangal sababu kasara le ɗati ɗi ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogui on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Way Gallo joɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Gagny Kanté won to ɓoggui jamɗe taw kono ayri bangal kuɗɗe kecce le ngallure Bamako nde ɓe kollitiri coggoji muɗum wonde jippaɗe fo fota nokku mo noddirta woni da noon ɓe kollitiri wiide wattu joni ko yata tamate en kañum fa jettuɗa karotte ko nandi e muɗum fo ɓe mbi coggoji muɗum wonde jippaɗe le oɗo nokku noon rewɓe lo wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɓe kolli du wiide belte oɗo golle sanne. Ousmane Niali Bouly.
10h30 woni le lumo kulle kecce Bamako nokku noddirteɗo woni da rewɓe sottoɓe min kawri ley go lumo kolti wiide kulle ɗe yogaji majje ana jaafi joni.
Dandi e sippom fo ana jaafi watti joni. Tamati cakur muɗum wotru ana heeɓe ujunaɗe ɗiɗi temedde joyyi yaade ujunaɗe ɗiɗi temedde jitti. Ponvonoɗo yaafi watti joni sanne. Gasamoji yogat ɗe soome kalisma ana ngabba faƴƴaɓɓor ɗon fo. Nde watti joni kulle kewɗe ana heeɓe li sagoro amen ɗo. Cakur povron meɗe sooda ɗum ujunaɗe ɗiɗi temedde jitti yaade ujunaɗe tati. Hannden ga aranno meɗe heeɓa ɗum ujunere temedde joyyi.
Rewɓe somotoɓe ana belti sanne ɓoytugol cogguji kulle kecce ɗe ɓe kolti wiide ceguiji mabɓe ana tedda ley o wakkati.
Ami waccimina
le watti joni ɓiɓɓe leɗɗe ana yaafi hunde fof cottata ana aran temedde ɗiɗi aɗa heeɓe temedere watti joni ne sagoroyɗe kulle ne fof aɗa fuɗɗi yaafude yaade. Min mi warami somo sabule hono battuji e kurfe nandana muɗum yimɓe ana nodda min defini ɗumen. Miɗa sooda karotte samoji boɗ ujunere ga watti joni miɗa heeɓa ɗum temedde joyyi. Aran noon cakuru wotru chou ana cotta fo ujunaɗe tati ga ñolma hannden mbeɗa wawi heɓde ɗum ujunere temedde jeegon yaade ujunere temedde jetti. Mi bettama
sanne
fadde lewru Ramadan darade e rewɓe ana jogui gikkelobbo wiide kanankoɓe leydi meɗen ndi piyan dabreji yalla coggu nguureji ɗi ana keddironi na du yalla pati ɓeydo.
Le on ɗo wattu fo e mbiyana iwata le lumoji ɗi wattu joni en jaran nokku noddirteɗo lumo mango dabanani to ɓe mbi hecci hankkene wakkati ɗum woni 2h du matin yitinati eɗo ngoɗon lumo noon ɓe kollitiri wiide wattu joni seedi ɓomɓe toon ɓe kolliti widdo kasaraji mawɗi kañi e mata toon saabi de won bitikaji antona tan fe garawol yalta ley hen kalisi tedduɗo du tawama toon ɗum fo ɗum mursama le oɗon nokku fande andaka ko laati sababu oɗo kasara le lumo mango ngo e mbiya yo lanɗo heƴu lanɗo ren fa hannden. Ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓe do ɓe meɗe ande to do page Facebook kañe compte Twitter Studio Tamani. Kamɓe chrétien ɓe duɓe puɗɗi korka mabɓe ka le balɗe capanɗe nayyi ɓe gatta kaɗo korka ɓe kolliti ɗum fuɗɗi ɗum woni keñe sappo e nayyi lewru février ndu le majjum ɓe gaɗani le hen kamɓe du kono ayri bangal juldeji mabɓe kañe fa yettoyo korkaji mabɓe ko nandi e muɗum. Ɗo kabaruji puɗɗat ɗo mi halni o nokku noddirteɗo Kolon Diaba ɓe mbi ko yata radio ji sappo ɗi gala e jeeya laamu o kañum goni laamu Kolon Diaba wattu joni jeɗɗi ɗi fo le ngallure nde goni tati keddiɗɗi goto an le commune mo noddirtono kibila goɗɗo do an nokku noddirteɗo kadiana goɗɗo dan nokku noddirta ɗum won fakkolanoɓe kollitiri wiide. Ɗiɗo radio ji ɓe kokka toon kabaruji kono ayri bangal hokkude jamade hakkillaji lobbi e konandi e muɗum. Wattu joni ɓe mbi ɓe jogitiɗallaji mawɗi saabi de walloɓe leydi ndi kay fo bitti ɗum laati sababu ɗum sor kono ayri bangal keɓe mabɓe ɓuyti tan le oɗon nokku fa keɓe famtata keɗɗen Ousmane Niali Bouly sita siɗiɓe.
Djibril Bamba kay Mahamadou Traoré kay e mon horeɓe cuude radio ji ko noddirte Fassou Kanou capanɗe jetti e jetti toɓɓere joyyi kay e kewale Naza capanɗe jeene e jeene toɓɓere meere. Ɗi cuude radio ji ɗiɗi hewtande kabaruji le genni Kolon Diaba ana gollida e fedde Irtel panoŋaji wongo saabi minta ɗi cuude radio ji gollude
imadaraji tati woni komin gatta arande bangal kuraŋaji kiɓirteɗi e nange. Min joini machine nisowo kañe yelen courant radio amen o ana gollira e kulle tati. Radio o ana heeɓe les cercle cycle o fayaade ciagal mudon miden gollira e panneau solaire ngaji e kanye batterie ngaji studio tamandindu ana faabo min de golleji amen to wana don mi ngala faabo tobe wobbe ka miden keba hollitobe mi andina golleji di gatta
publicité
fede no dirtene urtel l'union des radios et télévisions libres du mali hejjata mudon le genni kolanjiba woni kanko isa tugula goto e hore radio sudan radio benso o holliti wi cuur radioji won le genni kolanjiba an le tidallaji gaddu e tawede fu bede gollida e hejjabe lam on jodiba o nokku
l'urtel organise
urtel ana jangina wadobe yewtireji don animateur 1 fayotade directeur 1 e don fawi do wakkatiji din gori ka di jandeji wuyteke wadede joni ana ya dubbi joy joni min keba faaba muya kanan kobe homini be nantingol kabaruji
non e l'etat
ko micintini fa hannen wi cuur radio kewdi darnit hoore mudden leedi malli an le tidallaji honene cuur radioji kolanje wonirno gollabe cuur radioji fu kebal mu en e di radioji bisi nga fa watti ogon on lamdo hoori ko hono di tidallaji hebnirta jogola
wotto joni en garan haldi dun fedde no dirta koore mande de do fedde dum woni ben jiti e yimbe le yottino be kabaruji be le yontere de le majjun e kali hono kabaru ko mali yelte fedde sedia wonde kambe be bi hakkille mabbe yodon hunde lobbernobe tawda e lamu ko be lamu hakkunde jodube be le hendu wiide wala futti dallaji ko yottoto wotto joni leedi mali di ciagal ko naati e leedi la ASD du wala tidallaji ko yottoto dum kedde mo kanko no dirta fusini watraw yo kanko lami de do fedde ko mo sifi do hendo faccita ko sita sidi be
pour vous dire si le mali se trouvé
famontun dan tan wi leedi mali watti koyde modon le ne fedde ko noddirde CDAO yalla ya fito e dokkundurde juude ana jafa hakuna delede wonde le ne walla CDAO dun faana ne walde no jaati giddi aran ngame mati sagtere joni ne fedde CDAO holli ala haliji goddi ko walda sariyaaji sabe binde so ne fedde jojjina sariyaaji kewdi holli tama to fedde Nations Unies le ne fedde hono misali leede fu gon le fedde CDAO hana habde an hana dokkundurde juude watne torral heti leedi malnin fedde sirone bami annaji bondi feeti leedi medende di yokkulleji ko yeddi sariyaaji le ne fedde CDAO ngame de milano so tebe jabi be faabi leedi mallin en faama non wine fedde ana wonde wadde golleji ko yarta sariya ga hannen hono fugo ne fedde wonde wadde yalla hewde bibbe leedi malli tidallaaji ka leedi Niger e leedi Burkina
wattu joni en kalano no kabaru moto ngay taxi le ngalure pamoko de kanye le kedde leedi mi cittede wi le ngalure pamoko de jamana no horsin ido moto ngaji sane do yawgol mudum be biidu dum wonde latata hono kabaru ko nayri bangal accident ngaji dum wonde latata sababu mudum le ngalure de dum ladik sababu so wobbe du korsina ido moto ngaji wattu joni fa kebe famtar fa de kedde kanko Ousmane Ali Boule sita sidi be
yimbele hewbe nan goyto sifa dunugol jon en moto taxi ngaji di won holtibe jaati be andana fe sariyaji datidi
ko baade ko heewi ana duwa le gelle pamarre mara bomako do naata dogina moto taxi ene kambe sabe binda accident ji heewdi handen sabe waawa dogina moto na mojjiri yoga mebbe jaati ana bamad doruguji du sabe so yimbe yogaabe an hono joda fecce gam mebbe min gemmi de mina sabba mi neddo jommu an han yottaade to muuyaade ton ta huuna fu hebeedo
dalin ila tawane donnobe yogaabe fenniidi do halaji be holti andande jaati sariyaji datidi hono kambe Drissay dama be min jidi bamako
ne bola kolani min genni kolani ma dumi warim bamako to min dogina moto taxi no ngam wala permis ngadu e tawede fu min andi sariyaaji batte du dati mawdidi min bami permis dogunde di moto giddi li hitan 2015 wala fu ne way famuntunde jom permis ko nari bangal sariyaaji dati min andi di sariyaaji mi de batadi du
bo mba ma tara fafene
kanon gulirde humaninde sariyaaji dati woytike rafi andal di do sariyaaji circulation di ardibe gulirde de na jili landinde kawrute jande e famu be do dorbobe moto gaji di kedana Ibrahima Sidibe kan ko horo jo gulirde anazer sikasu
accept me connaissance du
la fi antede sariyaaji dogunde dati mawdidi dogu sabi hannen so di moto taxi en nanal modon ana nato sabe wadde accident kewdi do dati din le fed amen anazer to mede woyi wadde joda hala hakkun men kan horebe dogunde moto taxi ji le on bat goto me famantinbe de kulleji hewdi dibe hana wadde hakile modon yalla accident ji di ana famdo to sedan
l'endroit des chauffeurs
fadde be do nobe hebe moto taxi ngaji di be do famu du sariyaaji dati di jamar nde kay yettaga fi munyude tafun
wattu jono dum wonni fedde supporter en le leedi malindi be kollitidu won plenti ngay di joddina be fodde mabbe non be kollitir wiide dum won plenti arando yo procureur commune jagobo do bomoko do kadum joddina o do plenti wiide ko be ngadi fodde en laamo ciagal mudum duyan plenti goddo kasser ko nayri bangal halaji di wiabe kalle beme ande to le coupe d'afrique don hitande 2023 ko le leedi cote d'ivoire di
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
ñalawma hannde o yossa on mbiyan keña wonno sappo enayyi lewru février kono ayri bangal kamɓe jiɗɗidirɓe koɓe noddir sen volontin ko ɗum micciten en wiide yoɗum waɗi yoɗum wattunde yimɓeɓe kokkidir toon kadoŋaji woɓɓe an to ka tawa kañen jaati cowadanta koye muɗum so mbiya goɗɗo hokki ɗum kañen ko nandi e muɗum sita siɗi ɓe
bijuu suka debbo goto welɗo hoore sanne watti fuu so ne yembere sen volonté fuɗɗiguin saabu a yiyando beme andeɗen on yoppi photoji makko kañe kadoŋaji ɗi hokka to jamare échappé gotan heɓe hono o welan horaku le gondal ga échappé ana fina hoore mum dabiriji lene yembere sen volonté o sodna horugo kadoŋaji o muƴƴan fa wooɗa o yoppata beme ande o winna hen binni weldi fa jamare miila yalla kanko ɗo won hokkuɗo ɗi kadoŋaji miccitunde wiɓɓiɓe rewɓe ko heewi ana waɗa hono ɗi kulleji lene yembere sen volonté yalla wuja haqqille jamare yoga meɓɓe ɗum haaji mumen fuu wala hono ne yembere sen volonté saabu ɓeɗe miila ɗum wona nafa jaati saabu yoga meɓɓe ana miila wi watti fuu neɗɗo ana wawi waɗde weltare no muuyiri le ɗum ene du o allah holli en jiwde togoto sen volonté garo
ɗo garten haddude dow kabaruji ɗi beetande min jowti on sanne heɗade heeƴuji amen ɗiɗo kabaruji fanaba heɓede dow beme amen andi to ɗum so gaƴƴi www toɓɓere studio tamen toɓɓere org no noddi numéro viyamo o maire maire 37321 son torama to application mo studio tamen o toɗo ma hitnade ɗiɗo kabaruji fou yewtere meɗen bete hannde nde garan halde hono ko woodi e leydi ni ñalawma hannde o ko ndemal yata caggal muɗum wattu joni ɗum won wattude engrais e ñamduji ɗi dogotore ɓe fa nden gondi e wadde gunginali fewde e jamare nde so tawma kamɓe remoɓe ɓe kollitiɗe soɓe gatti engrais ngaji ley kuɗɗe ɗe ɓe ndemata ɗe ɗum latto sababu so keɓal maɓɓe ɓeydo ɗum latto sababu du so kettal maɓɓe wela ɗum latto sababu du so ndemal maɓɓe yara yeeso kamɓe dogotore en ɓe holno mbiru minno fa nde ɓe gondi haalande jamande tinno wattano hoore muɗum hakkille ɗiɗo engrais ji ɗi moƴƴa ko nayri bangal cellal neɗɗo moƴƴa du ko nayri bangal hawaluji neɗɗo fuu mo sela ñamde ɗi fa ƴaɓɓito fuu no latiri fuu so juuti yiyan ɗiɗo kutteji e cellal muɗum fa keɓen famtare keɓen Ousmane Ñaly Buuli e sita siɗiɓe
remoɓe koltiwiɗe ana nawtoro engrais ŋaji saabi guese muɓen ɗe tampi ɓe kolliti en hono ɓe gatta
nokku remeteɗo ana hana moƴƴinede fanden ndemal e waɗedele muɗum gam en wala bowɗe ɗum saabi hannden so meɗe sodaɗe engrais ji mi wattat ɗen nokkuji tomen remata caggal muɗum meɗe lafa kaake du ko fawta amen golleɗe ɗen nokkuji meɗe sugile hannde sanne ko naari bangal wattude o engrais ɗe gueseje amen so tawi david ana wawi fiyede yallam heɓa winde ɓaleɓe ko heeta guese amen ɗum ɓuuri wilde amen
haala ndemal wawa haalede joni so engrais indaka ɗum nawtirte fuu hollitama dow sariyaji ndemal yaya dumbiya gollowo agriculture tumiña hollitiwide ndemaji ɗi heɗen fuu ko hasindini
par exemple pour
mbiɗa wawa hokkude misali so ana miili limde guesa bambare ko yata hectare goto heɓa ko yettoto tonngaji capan joyile muɗum sono wona sooda engrais ko yata kiloji capan tati e joyi ma fa kiloji temdere waɗa hen kila ɗiɗi soni engrais wattaman ɗen nokkuji anna bonna hawaluji kay e leydi tomi remata toon ko heewi muɗum jaati so engrais o satti anna bonna awdiji amen fewsoɗe remi ɗum a tawan ñamiri wawa moɓede fa ɓooya
mauvaise conservation aux produits agricoles
ɓiɓɓe leydi kolti woni hakkillaji muɓɓen dow kabaru mon ɗa hakkillo maɓɓe nawtiragol engrais ana hani waɗirede dow hakkille
l'utilisation de
wattude engrais guese amen hannden yoɗum tilay saabu min wona bowɗe fuu gaa sa ƴeewi feɓɓiɓe leɗɗe nandal muɗum komin remata wawa moɓede balɗe ɗiɗi ma balɗe tatawa bone ɗum fuu ɗum ñolan ɗum yo saabe engrais o to minen ga yoroso min ke mi yii jaati hannden kulleji amen remetede ko heew muɗum wonko saabi mbitta ñabbilaji bondi aran noon ana wawi yiwde gorko mawɗo ko yata duuɓi capanɗe jetti ma ko ɓurtoon ga ñolman hannden hayeɓe duuɓi noga yaade duuɓi noga e joyi fo ana saabi ñabbilaji bondi ɗum fo saabe o engrais noon so tawi meɗɗe wawi ɓuyde wattude o engrais guese ɗen e kulleji amen remeteɗe ana moƴƴi
noon
nawtoragol ƴaɓɓitigol engrais ŋaji ana wawi wadde kutteji banggal cellal ɗon holtiwide adama bamba dawtoro banggal guure ley CCRF yoroso
l'utilisation abusive des engrais est toxique
hebbunde engrais e kulleji ko remete ɗum heytuna bane adama kutteji sanne le cellal muɗum saabu ko heewi ɗi engrais ji a tawan poson e nandal muɗum ana jilla hen ɗum ana wadda torraji kewɗi le gurnal tommonte fedde daba yogaji so ñaami ɗum ana wawi heytunde ɗum tiɗallaji yoga du ana yippat ɗum le diyanji sono yimɓe yaata ɗum ma dabaji yaata ɗum tan ana heɓa tiɗallaji yoga jaati calɗi muɗum yiɗa o engrais saabu so memɗi tan calɗi meɓɓe fo bonan
caggal cellal ɗi engrais ŋaji an mbawi wadde torraji goɗɗi hono waylitigol wakkati ɗum holtiwide ka Soumaïga, professeur agriculture les instituts de formation professionnelle bancas.
Donc il y a des fortes
ɗi engrais ji kulleji bonɗi hewɗi anale muɗum, hono gaz ŋaji kay tétanos ɗi nanal muɗum ana matele muɗɗin gon ɗi engrais ŋaji. Ɗum ngu saabi hannen so ɗum hewtina bane adama ñabbilaji kewɗi ɗi sifa mon annaka jaati. Soni jamar ana wawi wadde deman tawaɗa engrais ma ɓe ƴeewa da engrais ko hani wattede e nokkuji ɓe remata fadde hadde mum ƴaɓɓo sanne. Ɗum naa toon hunde lobbere ɗum ana nafa jamare sanne. Sa wattude engrais fa ƴaɓɓito le gueseɗen wona ko moƴƴi.
Ɗum ken ande coltiwde nawtorogol engrais ŋaji ana hani waɗerede dow hakkillo yalla kutteji gonɗi dow muɗum banggal cellal e hawalu ana keɓene jogala. Remoɓe yogaɓe kañen ko gatta wattu joni o yo nawtorade birigui fo ɓuuri hono joom en sardiŋeji.